Nisminki nangojea feshuke maze feshuke
sina mbio kwenda home nangojea feshuke nangojea feshuke sina mbio kwenda home nangojea feshuke nangojea feshuke sina mbio kwenda home nangojea feshuke nangojea feshuke sina mbio kwenda home nangojea feshuke nangoja feshuke.
Imefika ile time tumemaliza kupari, tulichoma kimoja tukakula bila wari. Sina hari ya home tao, sina shughuli ile hari ya tom ishaenda. Sina mwabli na chape sabu wantu the uptown or downtown, ama nikamate wantu the pub ama restaurant. Traffic iko lock, iko twisted kadredi, na sky imejam, imefurisha makloudi. So siko kwa jam na sioni kana kam, na kwele pub na cheki vile rounds zina kama tiko form. Ako kasalo bado kaja kam, na uko home tena ngoja eti nina kam. Sio my fault na sisi enda kuiba banka, walisema hari hari haileti bara. Wacha wende hao, pige laptop, play calm down. Joni ende home,
sina mbio kwenda home, nangoja feshuke. Nangoja feshuke, sina mbio kwenda home, nangoja feshuke. Nangoja feshuke, sina mbio kwenda home, nangoja feshuke. Nangoja feshuke, sina mbio kwenda home, nangoja feshuke. Nangoja feshuke.
Hatuwezi kwama kwa street, tutadandia matri, tutahang kama ndizi, kisha tupige busy. Huu mwaka tuko busy, kichwa juu kama nazi, tumeamka tusinzi, na hatuna usingizi. Tuna keep very busy, tilaso ilete mchuzi, tukash dasho hivi, kisha tukabarizi. Hiyo feye kiwa juu, tuangojeye iwe nafu, hatutaki kujagu, tunasikiza ya mfu. Kubire itavuta heri, hatutaki kutikwa, wali mkavu haturi, hatutaki kugaga. I hope washafika vile wali kwa nambio, bintone vya ngora saga saga vyangete, watasikiza this, kisha watasema ndiyo. Smiki mina wapa vile fans watagete, but sina beef, vegetable na kula kugali. Can't spend all, kesho nitokaje nyumbani.
Sina mbio kwenda home, nangoja feshuke. Nangoja feshuke, sina mbio kwenda home, nangoja feshuke. Nangoja feshuke, sina mbio kwenda home, nangoja feshuke. Nangoja feshuke, sina mbio kwenda home, nangoja feshuke. Nangoja feshuke.
Hapo Aga Khan walk, umekaa paki, na maboys mmetalk, hadi mko hami. Mama mboga shazikata amekaa waiting, na kwa mfuko hazitoshi, jano lukula deni. Kitafuta upaki seti, life imekuwa kama fizi, inachio hata mifupa. Bills hawezi lipa, ukitoka jopa pema wende hata kupumzika. Fame hike man, hata bei huwezi fika, kama kuna jua kuna home hauwezi fika.
Sina mbio kwenda home, nangoja feshuke. Nangoja feshuke, 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 nangoja feshuke.
Yema, nende home kabla watoto walale. Baseline music.